Yeah.
It's getting serious like chop chop
Kuda dada deki ninavunja mbaka ikulu jama. Sisome kika kitabu cha kichina jama. Selewe kika msosi no kula jana. Sishiki kika mzim. Wana force niwe wao ona wanabana pua oh oh. Kwa mama zao flow zina wapasua pasua oh oh. Na wakimbiza kila fan so my young too. Dogo janja K-Mo Mr. Blue. Na wakimbiza kila fan so my young too. Dogo janja K-Mo Mr. Blue. Ni makali ya looni. Na watesa jamani. Wanateseka muoni. Tawaua jamani. Awawezi utani. Omekasilika manyani. Kambali shetani. Oh yeah. Don't care. Don't care. Wanatamani kuwa mimi. Awatoweza flow zao bila isi mina chana kingeleza. Oh my god. Nisha wapoteza tana msamba. Kitu inateleza. Usije uchi vra. Chupi. Kam duki. Kam kuki. Waskopi. Leo kesho oh mama. Sidondoki. Leo kesho oh baba. Siogopi. Nisha aga toka zama. Sompoki. Kazi umbea mama. Kukalia zama ukubwa goti. Kati nyama na mwaga noti. Kila kona kila zama kabariki godi. Vipi we uweze bana. Na badileka kakinyonga leo niko lanki. Walembo nao oma nipe bas plan D. Sio mashuga mama nao gopa kuwa fee. Shkuru makopa kopa kimlaza yang D. Kwenye chaga na weka nafanya nataka. Naweka nafanya nataka. Ninapochoka kujiita jeshi. Afu bado unabana pua. Ulikotoka ulikuwa fleshi. Ona sasa unambua. Wanafosi kila siku kunishusha. Mungu kabaliki siwezi kuanguka. Wanafosi kila siku kunishusha. Mungu kabaliki siwezi kuanguka. Saba boy.
Saba
boy.
Saba
boy.
Hurra.
Boy.
Boom. Da.
Boy.
Skurra.
Boy.
Haha.
Wow. Favorite boy. Mr. Rabu on the track.